Yeah, yeah. C'est qui n'a pas l'amour pour mon salo. Oh, lo, lo, lo. C'est un hymne à d'un tobo gondo peranga. N'y a pas pour l'amour gabo kavia. N'a pas cousa ou wakusa na kokola. Yeah, et matin mon tulida. Samanya tina ligne na koyetewa. Kolokola na kouto semi yo diabantu. Et baba on a vini gena vievio. Never some come a kubanga to send yo. On le valet ma waya denga wala nyo kubanga dabayo. Laba ne kute kukwe mukama. Kaba kole batanze sirina jenida. What the wagera? No way to go, no way to go. Laba ne kute kukwe mukama. Kaba kole batanze sirina jenida. What the wagera? No way to go, no way to go.
Holy Spirit, come down, come down.
Touch
Mami la muti fortino, sasana.
Abali bango babandabe, nafusi sunga. Kuba Yesu bizalibelao, alibelao kulange. Awo wakutewe wanuma, tata. Ehe, ebisiga dem kama karwani. Abanchi janya gwemba kwa sisa. Oya tako wako. Ani yali amanyi tibiri chukate. Nangene fuku mtu mubantu. Laba nekute kukwe mukama. Kaba kole batyanze sirina jenyida. What the wagera? No way to go, no way to go. Laba nekute kukwe mukama. Kaba kole batyanze sirina jenyida. What the bagela? No way to go, no way to go.
Muganda wange byakola bite, bite, bireke. Ogambo limulokole, naye nga tokimanyi olimba. Abakuyamba nga bonna wabagoba, wabejjako. Ebintu bikyuse, ebyalya kulembera kati asimba. Noonya Mukama Katonda, weenenya kusonyiwe. Egattako mu lugendo, tutambule ekimanyi tulituuka. Funa oluyimba olutajja kukyuka. Yimba Katonda, bambe, Katonda yayamba.
Laba nekute kukwe mukama. Kaba kole batyanze sirina jenyida. What the wagera? No way to go, no way to go. Laba nekute kukwe mukama. Kaba kole batyanze sirina jenyida. What the wagera? No way to go, no way to go.